Abangamnandi, ubafana kuhleli phezulu, edabeni zasemathenjini okuningi obaphethe muyo kuzwakala.